ngisho baba, no mama, angeke bangikhethele ukuthi ngithandane nobani inhliziyo.